serigne khalil sey neena mas nañu jang ci serigne touba khadalahu allah makhtar lo mu feug anan ni anañu tollu fofu maniko mana khadi sey munima ak kan maniko ak serigne matoure kamadu munima ak kan maniko ak serigne modou tafsir sogo munima ak kan maniko ak serigne madlamine gay mu yam fofu te boba ñun keppa muni yene nek fofu di man metali lima wax ci yonante bi sallallahu ta'ala wa sallam maniko waw kay mbacke serigne bini accelen kon aglen souf ki wa wax ji moy man mi pici nak ndax man na naw wacc fa laf yak dung koy ñu ko deden mbacke serigne bini man mi may pici mi yen ñikoy jang yene laf yi ñikoy deglu bam jaral len ñak seen alal di joy ñoy dung koy sax len ci loloy bu ëllëgé fu ma jëm bolé lé nak xasi day yobbu fa werna